This is Wasabi Mix Volume 3 by DJ Sibin, the CEO's choice. Sponsored by Bountiful Safaris.
Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza, para na we, para na we.
I want to see you dance,
para na we.
Shika memento,
para na we.
Lege lege dento, take it on, reduce the tempo. Wind it slow to the instrumento.
Vine kame pendeza, pendeza. Tena kanabioweza kucheza. Jicho lako konyeza, konyeza. Nyuma mkia kweza, wakweza.
Yes, you do your test, my hope. Show me how you dance, make it dance. I said that's my game.
Shaka soko, wenye sauti nyororo. Mususu, ya sorondombo. Abandole tulahana. Michula kukoneza na mikongo kashakia.
I said that,
boja chisit.
Kata mira, michi tunazozi cheza kita nani kumikira.
C-Man, DJ C-Man.
Yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe migandisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Katoka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukofa, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ai, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ai, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tuende tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mundo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa boza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende.
Maria
Rosa, boza, tungili meboza.
Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunye doro, doro, doro. Sani pesa digi digi.
Wash.
You know ya digi digi.
Wash.
Funga kibinda mkwiji kwiji.
Wash.
Nikunyonge kazigi zigi.
Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tuende tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tuende tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Yeah,
aya tuende tetema.
Are you lying?
Shuka chini.
Professional, wako hendo.
DJ Sibin, the CEO's choice.
Kwenye darkness, kwenye hendo. Professional, wako hendo. The way you take me to the end of. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, no, I'll give you baby carigo. Kidogo changu no chango. Ongeza njonjo man.
This is Wasabi Mix Volume 3 by DJ Sibin, the CEO's choice. Sponsored by Bountiful Safaris.
Masheri koko, wabaridi nipe nyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto.
Para na we, para na we.
I want to see you dance.
Para na we,
unasokota, jicho lako legelege linadondoka.
Nakuuliza
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza
pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza, hata kama nyuma umepigwa basi. Sura mbaya dawa ya kemeka, mweke wembe na kula kiporo. Nimeshapenda sijui kasoro, jirembe uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want tema yako, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Maisha ikoko, kwa paridi nipejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe,
I want to see you calling.
Paranawe,
modern faces, know what was is now again. Now this is gonna be a bride. Conquer the left, conquer the right.
Africa, Jamaica, that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's how we say. Come here to lift up and rock out, rock out. Africa, Jamaica, that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's how we say.
Yeah.
Africa, Jamaica, that's how we say. Come here to lift up and rock out, rock out.
Watch me get busy like this Gillespie. As big as they are, got nothing on me. Gage, straight out of Brooklyn, making power moves. We can do anything, we put our minds to it. Yeah.
I hear Tanzania's calling, and we gonna be there. Ooh. East Africa's calling,
Africa.
And we gonna be there.
Ancient road, shot modern faces. Know what was is now again. Now this is gonna be a ride. Conquer the left, conquer the right.
Bumara, show them what I want, mama sita. Bumala, zasulu kunjan kinatifa. Haila kulala, vuna kicha gun kikatika. Now keep wara gwara. When you should have your bend over, bend over. Omi chezo wa Kizanzibar. Shaku shekova, I dem over. Takama tukeshe vaya ya.
Africa, Jamaica, that's how we say. Africa, Jamaica, that's how we say. Africa, Jamaica, that's how we say. Come to Lufa, 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 Lufa.
I surrender my heart to you. If you wanna be my lover, I put my trust in you. I can see no other. All I see is you. Tell me I want no other. All I want is you.
Kushoto wakulia nyonga mkalia hii na mambo ya kitoto siwezi rudia. Anogo lai mita kukibudu siweze takuhima. Usini lagai ukawapa vidoto cha kusima. Tukipata tutalala, tukikosa mashawa. Atanguna kwa sangala za waskuna sisi ndala.
Self-made DJs, favorite DJ. Sebin, the CEO's choice.
I will never leave you. Come on, I'll keep on using it. Come on, you're not too bad. I want to be with you. Okay, Paku, I'm in the end. Oh, no, no, no. Hola. I'm a chocolate caratu. I'm a chocolate caratu. Na waza ni kutora tatu na usicha ukaiwa
Ulo nipe waret, ulo wachi parat
Baby now, yeah
Ulo nipe waret, ulo wachi parat
Baby now, yeah
Baby kuna ame sonyu wapu kufata Yo mando driving na sivicha kera Show me your driving license Toke kulu left and doke mar I wanna show you the right way Baby nkutoma roke nde Hey, oh, tell me where you come from. I went and said, oh, the boots, hey, you nearly boots up, it's a color water.
Question one,
yes. One in, oh, one in it is. Pull on it, the water, pull on what you put it.
Baby, now, yeah.
Pull on it, the water, pull on what you put it.
Baby, now, yeah.
Shall I have enough? I'm playing it, shall I have enough?
No more.
Sitafuni nipeleke dento Take it down, reduce the tempo Wind it slow to the instrumento
Vile kamependeza, pendeza Tena kanavyoweza kucheza Jichola kukonyeza, konyeza Nyuma mkia kweza, wakweza
Nisha waka waka, nyaka nyaka Ways over you, ukikata kata Unipa nikitaka, tiki taka Mkomoti wa Yvonne, chaka chaka back it up,
wame
take it up
Show me how you want it, my baby.
Want no funny chop chop.
Baby girl, wine for daddy. Daga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tu chese paka kesho. You want to your chocolate your eye dada. Put your kiri under the collie kawaida. Nenda kuzimba kachi yumba cha spider da. Katikiri ra open lips wider. Zina shaku shaku sok al qaida. Aida, uri kawaida Kawaida ira zina na kawaida Baby kawaida ira zina na kawaida Zina bend over, iti nandova Obusibu tayatu uri dewe java Uyo mumulabe, tali nambarabe Ngeri joka kankanye muleke tabarabe Siku jubisa, abinyumisa Obuzina waya zinya utukubisa
back it up,
wame
take it up,
wame
Show me how you want it, my baby Uno feni chap chap
Baby girl, wine for daddy Ndaga kokora buri kabadi All eyes on you Togana tucheze paka kesho
Bailando, wine it commando You know one by one makes a bando Azina bulunji mo high heels ne sando Olusa tabu kana bukanga kawundo
Vile kame pendeza pendeza Kena kana vyo weza kucheza Neno mudisa kana na kukesa Sichira gira ontesa kukesa
When you salt in your road
Soap made DJs
Mususu Soap made DJs Yasoro nombo La bandole chula buku
DJ Sibin
Mambo iko huku Benzi twalila kwa soro Anipelekesha Msobe msobe Kama fuso la panda mlima Na nilivyo fundi kuchelewesha Kobe kobe Simpidu sko nzima nzima Mukoroge sumune Mwenye vijiba vya roo Yata watoka mapunye Mungwe kwa shako Tena wavimbe na wanune Ishapua yako Itafune imu mungwe Ifike kunako Oh baby Kushika kiuno Kiku chum chum Kiku kumbatia Tamukolea Menzi letu baby Yani paka kisogoni Tamukolea
Kiangazi masika ukichanganya
Vyote vika shuka kwa vita nielemea. Takosa pa kushika tavavanya. Wewe ndo mwandani wa ilo kuzoea. Ntunza vyangu visiri kwenye kunisitiri. Fundi mitambo kinga yangu ya mwili. Sielipabiri kuchoma chango. Sitaki kafiri jangiri mingi wa mambo. Moyo waka ukatiri kondeshwe mwili ajifanye rambo. Siunajua dalili ya mvua mawingu. Ikitaka kunyesha huwa ya natana. Nami siunajua nimeumwa na wivu. Kidogo tu pressure ya shuka ya pana. Ni haidi kama utatulia. Baby Mm, sibaki nkashika tama.
Utatulia.
Baby, ni haidi kama wasinipie changama. Maneno yangu si Biblia wala masafu. Tuseme usibadili. Jichunge kipenzi changu. Na nisikia usicheze rafu. Yatimia walotabiri. Sijifanye Ronaldinho. Penzi utie mbwembwe utaribu. Visokoro kwinyo wakupitie denge kukujaribu. Kina kapachino wakakutia wenge kwa mizabibu. Kugongeshe mvinyo ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua dalili ya mvua mawingu. Ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua nimeumbwa na wivu. Kidogo tu pressure ya shuka ya pana. Ni haidi kama utatulia.
Baby,
ni haidi kama
utatulia.
Sibaki nkashika tama.
Utatulia.
So many DJs.
Line,
so many DJs. DJ Sibin.
Wanga wa pevi donge. Nime baini baini. Wana tapa tapa. Minawe paka kiyama. Tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama. Na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya. Habisi fitina. Wafike mabilinganya. Situtoke dina. Nalegea. Ukintazama yako macho. Yako macho. Nalegea. Ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
Hodari wa mapenzi.
Jamani hodari.
Hodari wa mapenzi.
Wa michezo ya chumbani. Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Tundu kitandani. Hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kukonyeza na mikombo kashakia. Ana kicho la kukonyeza. Kukonyeza na mikombo.
This is Wasabi Mix Volume 3 by DJ Sibin, the CEO's choice. Sponsored by Bountiful Sapphires.
Kicho la kukonyeza na mikombo kashakia. Nyuma mpia pweza. Shepu katapira. Michi tunazozicheza kitandani funikira. Ameniweza na pumua kwa mipira. Tena kiuno laini. Chuchu dodo dodo. Kitofu ni kipini. Toto jojo jojo. Afaedela kimini. Nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini. Yani soto jojo jojo.
Saga, saga, aye, ah, go gaga, aye, fanya kama unataka, aye.
waoneshe, waone, basi waonyeshe.
nishikaga unani tachi tachi unani maliza sema nikushike wapi mimi napenda kunishikaga unani tachi tachi unani maliza sema nikushike wapi mako nimekuwa tunzu tena siwezi kanduka siju umenipa juju nikikuona napandwa mizuka mimi nasema wazi wazi mwenye wake aje amchukue utamua wali nazi nasema vya ndani zisimulie meli imekananga mindo wake mahabuba siendi kwa mganga sijawahi kumro na itakasa nafsi na rodali wendo yangu kabari wengine sina habari umenionjesha asari nimewaka kaki batari unodi juu ya dari niongeze konge kagari Kandamiza uwa msumari Mina pendo kinishikaga Unani tachi tachi Unani maliza Sema nikushike wapi Mina pendo kinishikaga Unani tachi tachi Unani maliza Sema nikushike wapi
Katika Nina midari kaya rumba Kibao kata kinyonga Fuko nina mabumba Lungu ndichi nina sunta Yani bo 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 Kana niko shaga ro o o o Yani nasimama de 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 Kakitingisha wo 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 Baby girl dance for me one time Ni uno feni kunata Tena jifunge na ngata Zile za kibao kata
This is Wasabi Mix Volume 3 by DJ Sibin, the CEO's choice. Sponsored by Bountiful Safaris.
Kako nimbingi, kamekazika nengingingi, nyuma mbwi, kako mbwimbingi, kana misifa shangingingi. Lika fizi ya kitambo, leo kambe nasa chambo, kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe, nami nampakia za puwani muogo aja ngombe. Leni kana niko shaga ro o o o Pagana si mama de 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 Kakitingisha wo 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 Bola, bola tenea Yali siwezi kutemea Checho mena chachenea Yali hati nalegea
Katika, 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 katika
Tuwakunjishe na sura Leo shimo limetema meshinda beti
Shinda beti
Tuwaonyeshe sinema wakina feti
Asajo, nijo
I like it
Wena tancho godo
I like it
Hachinkolo jipolo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Hachinkolo jipolo
I like it
Kikupa jo godo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Oh yeah, shinda beti
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu pachu
Nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Ili pensi walikome washakunaku
shakunaku.
Baby san kororo kerewa naija
soko soko
numboro walewa aija
roko noko.
Mi kwako chote atangila leo vimba
zimba
kuchekeche kama bwakila mkude simba
asajo nijo una tancho godo ajinkolo jinkolo ono la soto jo baby jo 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 ajinkolo jinkolo kikupa jo godo ono la soto jo.
You are listening to the sound of self-made DJs. Favorite DJ Sibin, the CEO's choice.
Supu ya nyama laini kama mapu yale ya gizani baby nje tusiyahusu kwa majirani wa mbea wakina lufufu.
Listening to the sound of self-made DJs. Favorite DJ Sibin, the CEO's
I say,
choice.
Baby, you like me all day. I know. Unampenda mtoto akambara ke. Daimo. When you dance, dance, sakata. Unona mwendo kasi matata. When you na pasti, pasti, prakata. Na jana wasi, wasi, machaka.
Temptation, take me far away. Imagination kissing night and day.
Ukitaka kunoga baby,
inogesha.
Okoga baby,
nikubeshe.
Nishu baby kama begi, nikutupe kwenye begi.
Sajonyesha na vichas,
my coco.
Show me how you dance,
my coco.
Unavyocheza,
oh, my coco.
This is Wasabi Mix Volume 3 by DJ Sibin, the CEO's choice. Sponsored by Bountiful Safaris.
You are listening to the sound of self-made DJs. Favorite DJ Sibin, the CEO's choice.
Vuruku kama shoza manfonga. Nekyo penda deki
Pamela.
Ulimishingu paka kwa mgongo,
yeah.
Katoto katamtam. Kana pendaga pipi na chingam. Kimoko na kamkam. Kidanda kuchi kuchi ni pampam,
yeah. Unajua mana ya minu penzi ni burudani. Nando mana ukupa popote. Singoji paka kitandani.
She descata my heart,
Pamela.
Hey, my heart, kana umiza my heart. Hey, my heart, she descata my heart,
Pamela.
Hey,
za my heart. Nilikutana na kombagara kwa kinarufufu mkandara, mtoto mwali kibandara, mtamu kwa unga na sangara. Oone, wanavyo pose, chokose, kio na magados, na pocheza na mhozi, nikos Tamela, kaka machos, wanchos, utamu kwa tos, sinaga ubitos, nikon Tamela.
Unajua, mana ya nino penzi, mkutani yoyo, nando mana ukupa popote, singoji mpaka kitandani. Tunapita kama kupata kwa zamu, o zamu yangu itafika. Siwezi kana damu, kesho taja nizika. Hila ningependa fahamu aya mateso lonipa. Sikisi vibaya huyu mdogo anauliza eti daddy mama mehama kaya, cha kujibu sina na baki tu kusema
atarudi
mama
atarudi,
anawapenda sana.
Chali chali nani donda funza mshaka jifia. Bora kukwelesa imenishinda siri, wendo umeniweka kigajana. Nani kitelesa unikoche na mwili tunyo sinye nye. Ni mwingine sina tani kufunzwa mbaya tabia, mabaniwe mimi kwako chali chali ndani donda funza nshaka jifia. Bora kukweleza imenishinda siri, wendo umeniweza kigatiani. Kisangani
tumechunga kauli zinaponza, zitafanya tuwe matui matui. Kinywa tia kufuri ama chofumba, sije kutamani mabedui mabedui.
Simama wapone yo manamba wane.
Come on.
kutoka zaman Tazuchogo kama zidani chenga nyingi ntafungisha Kana wakajiza Kapabakata baka mizani kote kote na pigisha Baby watagwan Katoto ketu kapo jiani uhakika mezi tisa
This is Wasabi Mix Volume 3 By DJ Sibin, the CEO's choice Sponsored by Bontipool Safari
Your crew by the CEOs, recommended by parents, and your role model, to your best DJ.
Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi, kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Parana kikoma ma 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 singila dodoma ma 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 parana kikoma
kama imeshindikana kunirudia isiwe tabu usiofosi moyo kupenda usipostahili ya nini kung'ang'ania shachoka kwa sababu siwezio na mapenzi nisha fahiri Tena niko tayari Vipigwe vinubi kengere kwa shere Kinaga upaka pele umati tuachane Na kama utojali tuite waumini mapadri na mashe Yaishe labda sakwa nini tutesane Kweli wendo nikupendae Hila unanipaka na bujina Tusitoane nyongo Na kama umenichoka Niache kistara bujina Usinipe chongo Yeah Mwili umebaki kongo Nyama sina ni mifupa Na yona dombo Kabisa swezi furukuta Penzi kiporo Limesha china linanuka Uishi kokoro Kurokosha ni kutwa kucha Yeah
Bora tuachane
Bora tuachane siwezi
Bora tuachane
Yamenishinda mapenzi
Nino bora tuachane
Tuachane siwe
Bora tuachane
Yamenishinda mapenzi
Asana, mungu kaninyima upole Hali yangu majala, mwali niloko za mkole Mino mbagala ofisi ya kirandole Na wakalisha mafal Wajinga wakujabo Wakini wa Dar es Salaam Vipi nitakithi maitaji yako Yangu ya nani shinda Hali mbaga sinagoto
Vipi
mbaga
sinagoto Kini
mbaga sinagoto So made DJs Hali yangu majala, mwali niloko za mkole Temino mbagala, ofisi ya jirandole Na wakalisha mafal, wajinga wakujabo Wakini wa Dar es Salaam
Vipi nitakithi maitaji yako Yangu ya nani shinda Hali mbaya sinagodoro Na vipi kuhusu wazazi wako Kielimu mimi mjinga Japo mapenzi haya na kakasoro
Kama unakumbu kumbu Hata baba yako nishawahi kumkaba Alilia kwa uchungu Na mama yako nilipo mkola zaga
Wachakumbali
Hivi unadhani
Wachakumbali
Wazazi wao
Wachakumbali
Minawe ya tulingani
Wachakumbali
Hali ya gunda ya
Wachakumbali Hivi unadhani
Come on
Shida mama shida
Oh yeah, sijuni kanzi kwa kaptala
DJ Sibin
Oh yeah, ama piti za kumwaga Akaka piti sindalala Oh yeah, kajwe na vyo kapendala Ay, should've take me my heart away So far away, far away Oh, cause this I can't explain Far away, far away
I say, the way she back it and why like it, yeah
yanga. And she whining slow. Oh, the love.
Nimena wa mikono vyovyote tena. Oh, give you that tender, yeah. January to December, mimi nasema baby napenda. Tumeshibana, meshibana, meshibana. Wanauliza na uliza na uliza, what's going on? What's going on? Eti kwa chini chini tunaibiana. Mapenzi na mahatika kijelikana. Come on, baby, come on. And he's taking my heart away, far away, so far away. And he's taking my heart away, so far away, far away.
I said, the way she pops it away like yeah. And she wants to
self-made DJs.
Inanizonga kizaza. Kila mahesabu inayopiga yanakata. Naisi mababu mizimu yao imechachama. Au sina thawabu. Mola nionyeshe nyota yaja. Kulia nimelia nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro. Mwenye mapenzi atoke, anipete. Joto pepe, anipepe. Niwe mtoto tete, otete. Ani deke, deke, deke. Mini epuke gundu, oh, oh, gundu. Penzi inanichachia gundu, oh, oh, gundu. Nuksi imenishukia gundu, oh, oh, gundu. Maisha yangu siati papa. Nipite mbele na nyanya chungu. Daga kurusungu. Niko chakavu nimechaka. Yani naishi kimungu mungu. Mtetezi wa bunju. Mjuku wa biki simba. Ukoa mangala. Wa mwisho kitinda mimba. Mwenye limu uchwara. Maisha lipon filimba. Akanijalia jala. Nikaanza kuimba. Uniondoki ufukara ila bado. Kipato changu cha chini na choki na utata. Hata visenti hamsini kuvipata mashaka. Nalia na umasikini mungu ashushe baraka. Enyi wenzangu na mimi tusikate tamaa.
Tukazero, oh.
Tukazero tusichoke.
Tukazero, oh.
Self-made DJs.
Anashefu Buffalo.
Self-made DJs.
Mwendo kama kanyagi chini. Hakanyagi chini. Jonjo kangaro.
Mangapi nimeona wala sikujali, nikafumba macho ote nalonchoma umivu makali manyanyaso sinzi moyo nafsi, siwezi kudanganya uwepo wako unanifanya.
This is Wasabi Mix Volume 3 by DJ Sipin, the CEO's choice.
Mangapi nimeona wala sikujali, nikafumba macho ote nalonchoma umivu makali manyanyaso sinzi moyo nafsi, siwezi kudanganya uwepo wako unanifanya nalia urudi wazi japo kuntazama omi mwenzako ukweli naumia kinachoniongeza kizunguzungu hata uniwazi kutona kesha nkimomba Mungu wawaisimazi kinachoniongeza mawazo hata uniwazi kutona kesha nkilala mikanjo basi nipone
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 nikuone mama wapi nikone,
nikone,
nikuone,
nikone,
japo nikone,
nikone.
Ona roho yangu inaenda
manjegere, manjegere, manjegere.
A roho yangu
manjegere, manjegere, manjegere.
Nakukumbuka sana wo
manjegere, manjegere, manjegere.
Mwezi wa roho yangu
manjegere, manjegere, manjegere.
Hata silali para bado sijajua na maliza na yazi nijia kutafakari njuni wa cheta kiza kitanyua mtu mwingine na keshe tumaju singi sisina ike nijia katusura ako kona sisima mpaka na ashiku tikanga ziko tama neno kuyongea yote sababu masikitiku akia Mungu na nyumea kinachoniongeza kizunguzungu hata uniwazi kutona kesha nkimomba Mungu wawaisimazi kinachoniongeza mawazo hata uniwazi kutona kesha nkilala mikanjo basi nikuone
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 jo basi nikuone
nikuone
nikuone mama uko wapi nikuone
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 inaenda
manjegere, manjegere, manjegere.
Aro yangu
manjegere, manjegere, manjegere.
Nakukumbuka sana wo
manjegere, manjegere, manjegere.
Mwezi wa roho yangu
manjegere, manjegere, manjegere.
Hata silali
bimba na nzolela na umia sana nimekuzoea utomo bimba na nzolela mama na umia sana nimekuzoea ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe sura yako mshasomewa vitabu bado vinasema wewe nikifa maiti yako. Ayaya, na machozi hata kikauka. Ayaya, ayaya, ayaya. cha mama rudi basi Nagiri wa uzuni machozi kwa mbwelele Upepo wa firauni umemkunga kedele Mfukoni mbuni nichenji chenji njenjele Namaliza sabuni mdomo koma kelele Utumo bimba na zolela Naumia sana nimekuzoea Utumo bimba na zolela mama Naumia sana nimekuzoea Ndoto za ajabu kichwani unakuja wewe Sura yako Mshasomewa vitabu Yote vinasema wewe Nikifa msiba wako Yeah Ayayaya, ayaya Na machoze ya takikauka Ayayaya, ayaya Futa kushoto kulia ya shuka Ayayaya, ayaya Na machoze ya takikauka Ayayaya, ayaya
Chereko mwanenu nekua Zile kuringa mideko itapungua Asante mami ulinifunza kachua Baba kasema kumbo mwiko rachungi kununua Tena siku lazi sirizi za waganga Kwa baraka za baba na mama tunadua Umbie paparazi pinga mizi uye viranga Wala sema ayawi ayawi ya mekua
Pambo yake Kiacha majumba pesa magari Ni wanawake Nimezunguka Nimefika kwake Siwezi ficha nimesha nasa Kwa pendo lake
Harabana kakuma kimwana Mwenye sifa ya upole Atama kakusifu sana Nitofauti na wale
Wajana kule nilizama Tafadhali niokoe mama Unipulize nipoe Weno my queen, baby, my only Sitopenda wende, bali wande Weno my queen, baby, my only Sitopenda wende, bali wande Unaficha mbeleko kwa jiri yako
Jia jia tu nikubebe
Unaficha mbeleko kwa jiri yako
Jia jia tu nikubebe
We kama mtoto mina kubembeleza
Jia jia tu nikubebe
Unajicho lako la kungu kama la nikonyeza
Jia jia tu nikubebe
Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata Kisura shepu sio tembo taweka nembo watoto kupata Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata Kisura shepu siyo tembo, taweka nembo watoto kupata.
Koleza moto tupike tembele, kisambu chana zinjegele. Sisi kutishe kelele sikwachi. Linda na shamba wasijengedele, kuku nite kwa mchele. Misi pigani na wewe manati.
Yo man, wako nimezama, sitaki niwa nitoe mama. Unipulize nipoe.
Weno my queen, baby, my ole. Sitopenda wende mbali wande.
Weno my queen, baby, my ole. Sitopenda wende mbali wande.
Naficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tunikubebe.
Weka mamtoto mina kubebeleza.
Jia jia tunikubebe.
Mejichula kola pungu kama nani konyezi.
Jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tunikubebe.
Ikutume wapi sasa kiwa wene unitafutie. Kipenda roo. Sajiwa, wene unitafutie. Kipenda roo. Yo api kama unanisikia. Fanya unisaidie. Usichoke wo. Tumia wako ujasiri na machachali. Chumbi sukari niweke. Nenda na ufike mbali. Ukipata hodari usisubiri nilete. Ila sitaki kungurumi ibandani kutwa kuzurula mitani kula mifupa wasojua penzi nini wala shukurani chochote anakula hata kile kinachunuka akanifanya mkao
jeja wa mapenzi
mkao mimi
jeja wa mapenzi
akili kasinzia
jeja wa mapenzi
o masikini
jeja wa mapenzi
moyo nitaumia sikio sina utamjao ni kwa kondo full hali nimeshaweka kituo nimenunua kufuri na mlango nishafunga na kukabidhi funguo ningaiweke pasuri na misumari gonga zungusha pia uzio oh staki wapi chochoro funga kwako we iweje kwake rorehani na tete na sinkulete staki wapi chochoroni baby sipusha funga kwako wewe iweje kwake rorehani oh baby na tete na sinkulete
Hama kweli, harusi imefana tena ya kihistoria. Pande zote, baba na mama, naona wanashangilia. Ila, sitaki kuwa mnafiki jumba bovu kuniangukia. Na langu la moyoni, ningependa kuwaambia. Biharusi, mashoga wakupupia, hao ni wakuangalia. Wako wale wahali gani, wanakuja kuchungulia. Waombe samani wakomeshe wa mea. Eti wife, umepiga nini na mimi utanigaia? Waambie wapiga na gaza zenye pilipili nyingi zinakutosha wewe na mme wako. Wao watakimbia.
Aishi meji. Dugu yo mumeo usisikize ya furani. Na ino meseji. Sema na mumeo usipote ya jirani. Kwa furani lonayo.
Chini ni wakira. Minataka ni wakira.
Ayo yo.
Chini ni wakira. Minataka ni wakira.
Ngombe anapoita ndama tunasema kuwa amependeza. Ninavyomfahamu bi harusi sipati kusimulia. Nimetokea Rufuma, Mchomoro na Mtumbo, Lindi, Mtwara mpaka Chitohori nimezisikia. Sifa za binti huyu Mola amemjalia. Binti apendi majungu, hakika ninachoambia, ukimwazima viatu na gauni anakuachia. Bwana harusi tunakupa mke ukaishi naye vema nyumbani. Una kitu usimfiche, mwambie taabani. Ikiwezekana mkakope mkono uende kinywani. Usimpige mateke kisingizio kitu fulani. Oh, umefanya nini jana kuliki leo ndani? Mtoto bado mteke, usimkomaze kwa ngumi, ukimshindwa mrudishe kwao, hajaua huyu. Mumeo akienda kazini akirudi salimia. Wale usikae chini chakula kumsukumia. Mkaribishe ndani hali ukimjulia. Muulize za kazini kwa tawasamu mulua. Kisha msindikize bafuni hata kama anapajua. Alafu wewe tafuta kiti jikoni kimilia. Chukua simu yako meseji ukimtumia. Mwambie asilane bila wewe chakula kitaingia.
Hey, hey, hey. Aishi meji. Tuko yo mumeo usisikize ya mkurani. Na hii ndo meseji. Sema na mumeo usipotea jirani. Mfurani lonayo.
Yache nini wakerani. Ninataka ni wakerani. Niache nini wakerani. Ninataka ni wakerani.
Na waomba niishie hapa. Tarishi huwa afungwi. Naomba nichape lapa. Yaliyobaki ni ya makungwi. Niliwakera samahani kusema ni jukumu langu. Na waomba muishi kwa amani. Hiyo ndio furaha yangu.
Ndoani kama safari. Tuombea ni dua. Tuepushe na shari. Saa chini ya jua. Asomo ya kemwari.
Ainuke.
Mama ya kemwari.
Ainuke.
Baba ya kemwari.
Ainuke. Jekati tulicheze.
Mama ya kemwari.
Ainuke.
Dada ya kemwari.
Ainuke.
Shangazi ya kemwari.
Ainuke. Jekati tulicheze. Niache nini wakerani. Ninataka ni wakerani. Niache nini wakerani.